Wapi kula mutano? Ani club. Tangonga. Dennis Nyamasio. Nyamsi tours and travelers and travel. Wapi kula iska? Javis. Javis. Ligawa. Ligawa wena. Wewe ndio kendo yako mbona? Washimwa koge? Washimwa koge? Engalo. Washimwa safari njema. Getwi Sandro. Agrima. Washimwa cha jolote. Engoni. Bus. Wanna taxi? What drama? Shout out, Momina. Sawai. Wapi kule Iramix. Wapi kule Kedeine. Bass. Wapi kule Momina. Wadoi. Wadoi.
But that's my simula wins. Adriba sana. Shaguri akiamba. Chaman boys. Prolonga sana. Shaguri ambage mbage. Nakidenda sana.